waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Inkastoo xilligii doorashada aana laga dheehan wax qorsho ah oo dheeraada oo ay Labour-ku u diyaariyeen dadka magangeliya doonka ah iyo kuwa qaxootiga ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ku sugan, balse waxaa jira dareen rajo beeray oo ka dhashay markii Labour-ku doorashadooda kadib ay qoyskii Tamiilka ahaa ay siiyeen fiisa ku meel gaadha dibna ugu celiyeen magaaladii ay ku noolaan jireen gudaha Australia ka hor inta aanan xabsiga tarxiil sugidda la geynin. Dadka u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa Anthony Albanese, ra'iisul wasaaraha waddanka Australia, marka dhow la doortay ku boorinaya in dib u habayn uu ku sameeyo siyaasadda Australia ee qaxootiga ku sugan Indonesia kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu soo gabagabeeyay safarkiisii 2 maalmood qaatay ee uu ku tagay Indonesia. Siyaasadda Australia ee dhanka ilaalinta xuduudaha waddanka ee loo dhigay in ay tahay mid aad u adadag ayaa muddo soo socotay kolba heer ay maraysayba. Sanadkii 2010 kadib weeraradii ka dhacay Mareykanka September 11, argagixisadu waxa ay ahayd diiradda madax badani ay wax walba ku eegi jireen. John Howard oo isagu ka hadlaya dareen ku aadan badbaadinta Australia ayaa isagu yiri,
National security is therefore about a proper response to terrorism. It's also about having a far-sighted, strong, well-thought-out defence policy. It is also about having an uncompromising view about the fundamental right of this country to protect its borders.
Sida darteed, amniga qaranku wuxuu ku saabsan yahay jawaab celin sax ah oo ku wajahan argagixisada. Waxa kale oo ku saabsan yahay in la yeesho siyaasad difaac oo fog, xoog leh, si fiicanna looga fikiray. Waxa kale oo ay ku saabsan tahay in laga yeesho aragti aan leexleexad lahayn oo ku saabsan xuquuqda asaasiga ah ee dalkani u leeyahay ee ilaalinta xuduudihiisa, ayuu yidhi Ra'iisul Wasaare Howard. Bishii Oktoobar ee sanadkaasi, Ra'iisul Wasaare John Howard oo toddobaadyo uuna doorasho ka soo baxay mar uu hadlayayna waxa uu yidhi,
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people, taking more refugees on a per capita basis than any nation except Canada. We have a proud record of welcoming people from 140 different nations. But we will decide.
Waxay ku saabsan tahay qarankan oo kule adduunka waxaan ahay dad deeqsiya qalbi furan qaxooti ka badan qof kasta marka loo eego waddan kasta marka laga reebo Canada. Waxaan leenahay taariikh sharaf leh oo ah soo dhaweynta dadka ka socda 104 waddan oo kala duwan, laakiin buu yidhi annaga ayaa go'aansan doona cidda dalka imaanaysa iyo duruufaha ay ku imaanayso. Dareenkaas Ra'iisul Wasaare Howard uu muujiyey marka iyada ayaa dhigay habka iyo qaabka siyaasadda ilaalinta xuduudaha Australia 20 sano ka dambeeyay ay ku socotay. Horaantii sanadkaasi, Howard uu ka hadlayay ayaa dowladda isbahaysiga labada xisbi ee Liberaalka iyo Nationalku ay hoggaaminayeen u diiday in markab Norway laga leeyahay oo siday boqolaal qaxooti ah oo ka soo cararay dhibaatooyinka Afghanistan inuu galo biyaha Australia, taasoo dhalisay muran diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Australia iyo Norway xilligaasi. Halkaas ayay haddaba ka bilaabatay taariikhda Australia ee doomaha dib loo celinayo. Dhacdadaas hore kadib, xukuumadda Howard waxay soo bandhigtay wax loogu yeero xalka Pacifica. Waxa uuna ahaa in dadka iyagu soo gala waddanka Australia la geeyo waddamada dariska ee jasiiradaha u badan, iyada oo sidoo kaleetana xabsiyada si ku meel gaadha loogu hayn doono qaybta socdaalka. Arrinkan ayaa lagu tilmaamay in ay ahayd ka hortag laga hortagayo in ay iska dhaadhiciyaan dadka iyagu tahriibayaasha ah iyo kuwa tahriibiyaba in Australia ay tahay bilicda u soo muuqata. siyaasadaasi waxaa la baabi'iyey xilligii dowladdii laybarka ee kevin rudd uu hogaaminayey 2007-dii laakiinse dib ayaa loo soo celiyey arrinkaasi iyadoo wadata magaca howlgalka xuduudada xorta ah waa markii isbahaysigu ku soo noqday awoodda 2013-kii ee ra-iisul wasaare tony abbott la doortay howlgalka xuduudaha xorta ah la magacbaxay waxaa taageeray dowladihii kala dambeeyey ee malcolm tambal iyo scott morrison morrison oo isagu arrintaasi wakhtigiisii ka hadlayay waxa uu yidhi
if you have a valid claim you will not be resettled in australia you will never live in australia you are found not to be a refugee you will remain in this camp until you decide to go home
haddii aad haysato dacwad sax ah dib laguma dejin doono australia weligaa kuma noolaan doontid australia haddii lagu ogaado inaadan qaxooti ahayn waxaad joogi doontaa xeradan ilaa aad go'aansato inaad gurigaaga aado waa inaad ogaataa in rabitaanka dowladdu aanu waxba iska bedeli doonin arrintan waxaad halkan joogi doontaa ilaa aad ka tagto gurigaaga ama lagu dejiyo meel kale oo aan australia ahayn haddii aad doorato inaadan aadin gurigaaga markaa waxaad halkan ku qaadan doontaa ayuu yidhi wakhti aad iyo aad u dheer siyaasadahan ayaa inta badan lagu daleeceeyaa inay yihiin kuwo adag oo xadgudub ku ah waajibaadka australia marka loo eego sharciga caalamiga ah kaas oo si cad u sheegaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu magangelyo raadsado haddii uu cadaadis la kulmo ku soo celinta addoomaha ay ku raran yihiin magangelyo doonayaalka dib loogu celinayo biyaha caalamiga ah waxay sida muuqata jebinaysaa heshiiskii qaxootiga ee 1991 la ansixiyey laakiin 10-kii sane ee lasoo dhaafay australia si joogtaa ayay arrinkan u adeegsanaysay brofesor daniel gezelbash waa agaasimaha ku-xigeenka xarunta calra ee sharciga qaxootiga caalamiga ah wuxuu sharaxayaa sida australia ay awood ugu yeelatay inay hareer marto axdigaasi si sax ah uma garanayo ayuu yidhi waxa socda iyo halka ay ka socdaan howlahan fulinta iyo dib u celinta aad bay u adag tahay in la helo qaxootiga iyo magangelyadoonka kuwaas oo lala beegsanayo dib u celinta sidaas darteed aad ayay u adag tahay in la helo caddaynta aan u baahannahay inaan kula xisaabtanno dowladda falalkeeda waxaa kale oo jira fasiraada buu yidhi sharci oo badan oo la qaabeeyey ama wax aan ku tilmaamo buu yidhi xadgudub sharci oo ay dowladdu u fasirto waajibaadkeeda caalamiga ah si ay u siiso iftiin cagaara oo ogolaansho ka dhigan waxqabadkeeda 10-kii sane ee u dambeeyey ayaa waxaa jiray in qaxooti tiro badani ay ku soo qulqulayeen waddanka indoneesiya dadkaasi ayaa inta badan waddamada ay qudaraynayaan inay dib u dejin ka helaan waxa ugu horreeya waddanka australia balse siyaasadda australia ee ku aadanayd doomaha sharci darrada ku yimid in dib loo celiyo ayaa culaysyo badan ku keentay dadka magangelyadoonka ah vebia glerige oo ka tirsan kooxda magacooda la yidhaahdo dadka sideenna oo kale ayaa tiri qaxootiga indoneesiya jooga waxa ay yihiin ama ku qiyaasan yihiin 4,000 haweeneydan ayaa haddaba waxay ugu baaqday xukuumadda cusub ee laybarka ee la doortay in ay qaxootiga indoneesiya ku darto gargaarka bani aadanimo ee ay australia bixiso waxa ay sheegtay in dadkan indoneesiya qaxootiga ku ahi ay laba mid yihiin in ay dadkii doomaha lagu soo celiyey yihiin ama ay yihiin dadkii ay xakamaysay siyaasaddii adkayd ee ka hortaga tahriibayaasha waxayna sheegtay in dadkani badankood qaraabo ay ku leeyihiin australia kala badh dadkaasina waa afghanistan ayay tiri u badan qabiilka hazaara ah oo aan meel ay ku noqdaan haysanin qaar kalena waxay tiri waa rohinga oo iyagu wax jinsiyadaba aan haysanin meel ay aadaan aana garanaynin. Waxaa kale oo ay sheegtay in waddanka ay joogaan ee Indonesia uuna ka mid ahayn waddamada iyagu saxiixay heshiiskii qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga. Dhinacyada xuquuqda qaxootiga u ololeeya ayaa aad u soo dhaweeyay go'aanka ra'iisul wasaaruhu uu ku qaatay in uu qoyskii taamiilka ahaa ee tarxiilka qarka u saarnaa uu tarxiilka uga baajiyey kuna siiyey fiisaha kumeelgaarka ah looguna celiyey magaaladii ay dhowr sano ka hor ku noolaayeen ee gudaha waddanka Australia ka hor inta aan xabsiga tarxiil sugidda ee Australia loo soo taxaabin.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.